music appreciator especially kamswara cause mutswara unge mshaba mbo khoma tinyara phe batele bangaganya mara mutswara ku hava swo fana not my brother cause mutswara unge sharp wolanguta mathlelo hota swivona if far especially oledi cause ikunike na vukhari loko vonika chance akusala bibele akutavuna mama mena granza 101 verse 1 nhlokomhaka na mikhese
ndzi vone lavo tala misaveni lava nga na timaleni ndzi vone lavo tala misaveni ndzi vula lava cash ndzi vone lavo tala misaveni lava nga na timaleni ndzi vone lavo tala misaveni lava nga na savana mimova vagana tiindlo masava baba sati lavotala anere vana male masavana mimova vagana tiindlo letodura atenga baba sati lavotala anere vana male kambe mani sanga nemwivona osava emutsari male Pepeteka balava mikateko ka Yehova vange yikume ifambe na vatswari
mutswari unge nguxavi hi male mutswari ye xikwembu xa wena mutswari hi wakala hi mfumo mutswari hi nkateko mutswari unge nguxavi hi male mutswari ye xikwembu xa wena mutswari hi wakala hi mfumo mutswari hi nkateko
van'wani a va chave ku va rwexa vuloyi wa tiva hi nkateko hi mfumo ku hanyeriwa hi mu